dip your sequel kesho. Before the night falls, kuifanya we sequel special. Usiku kapita kwa vita dhidi ya usingizi, na ndoto zisizo kuisha na tishwe na jinamizi. Masaya kasugea nkikwaza jinsi ya kutoka peke yangu geto nongea. Na suti na pia za moka na dress, nafunga mlango na toka na gear park at the place. It rained no silence, no when it dog it was backing. Mwana na washa dinga sa saba za PM, na gundua sina kiba na cheki na ATM. Na draw za kutosha na leo na duka na shuka, nongeza vocha na piga na njibu. Bado na suka na mwambia ukimaliza nishtuwe miniko njani. Pia kati na kuja unataka zawadi gani? Kasema yoto ipidayo njo nayo mindepokea. Sindeshe gari kwa speedy, see you baby take care. Siku ikazidi fana kimwana linidhibiti, nkafanya shopping ya mana lelana mlimani city. Kama twiga bata figa matata, mithili ya grace ya napiga na cut. Wiggy lidata na baby face, nchi ya kusadikika that will be rich this way. Wasa ulipofika malaika aka display, kissing na hugs nguvu like hey baby ya mishu. Kasoko visa pili nisikize ni kupe ishu. Sijawahi kupenda na wala sijui mapenzi, na siwezi kumwenzi love calls.
I'm a playboy.
Usijo kanipenda takumiza takutenda, spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Sijawahi kupenda na wala sijui mapenzi, na siwezi kumwenzi love calls.
I'm a playboy.
Usijo kanipenda takumiza takutenda, spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Mte wakavuta kite kapozi, mudumu wakaja, nkagiza chupa bakadi na mbuzi kwa nusu paja. Kas na dawa pombe na nyama utani na story, na check out utadhani fete, and of course she's pretty shorty. Vinyuka panda kichwa sister duwa kanza visa, ni case nkipotezea hata niona nyuka kibisa. Mashows analetea na blouse mbele imelise, kabili nkakodi wanje linyamu nuze tikisa. Mrembo kuleta utata so doctor kazama ndani, alipufuwa stone kadata kapata raza duniani. Shuri pebo brother kaka kajisi kwa nje sayari, nikampige chata na memory dana diary. Akatoka na star showbiz kaponza mwili wakati playboy, slali na demo moja mara mbili. Siku tulipo chana ndo mwisho kungea nae, akipige na kata nikipokea piga badaye. Ikabidi tembe maskani runduno kuniulizia, akambiwa yuko nyumbani na shemeje metulia. Akajiona na thamani nguvu zikamuishia, kwa sababu shamtumia kimsinge ameshafulia. Akaja kwa dhumuni ya kutaka kufumania, nikamtolea mbavuni machozi akaanza kulia. Akitaka penzi la moni ambaye sijatulia, mwenzake akaja ubavuni kimahaba kankumbatia. Jispagawe na usanii misho kio cha jamii, nitakugeuza big jikos. Radio TV ish ABC kuna HIV cause.
I'm a playboy.
Uspagawe na usanii misho kio cha jamii, nitakugeuza big jikos.
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cause.
I'm a playboy.
Uspagawe na usanii misho kio cha jamii, nitakugeuza big jikos.
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cause.
I'm a playboy.
Uspagawe na usanii misho kio cha jamii, nitakugeuza big jikos.
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cause.
I'm a playboy.